andera bangorora wo andera baranga dere nandorora nandorora bundara verandora ngai si persona bio ringa ringa unani changa nyawe kamate jana tinga tinga pezira gostare itamariza waganga kunga ili ufini ya tewe barua ni shamba mshenga akifika ipoke baby kota ni mashabita ina wewe ndo nifaye ongeza ulicho ni pama haba ya nifaye you are my heart my pain my gain I don't lie cause I love you baby 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 Majaribu na shinda shinda zitamani wengine Abiri ya mzigo na chunga kaziri sinigode Nisha unja utamu watunda nipete na nikole baby